tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde mbiya nyalom hande yo aljumaare tete lewru janvier jena jamde soki der maison de la presse bomo ko jottino no do kabaru jibi mor way gal kanko nuddirte do sanogo wonto boggi jamde to ko nayri bangal hono jewtar yubbo inde woteji leleti medin di wotto junna ma kase falle no ga e jitti lewru fevrier warorundu chodo hunde fon han yewtade yalla hono datto wori yedun timmina dun timmay hino fedde ansande hollitiri wite be bi dun waylata sabab so joomu sopta yonkiji ko naadi bangal fina tawa en jaran nokku no dirte de kita kalen kabaru jellibe wombe tombe be kollitiri fa hande hono hayebe wombe tombe don gondi e jangineed no ngeenya ko wori di wonno sembe kabaru jidi min jogini on do bete hande di bismillah mo don e heraate tar yuppo inde woteji di leleedi meden di jokkiti tefale noka e jitti lewru fevrier woro ndu dido anyaaji laamu hakkunde jokkanyum bamidul be bi fi golleedi di waran halfinede fedde ne no dita esnde Mamadou Sama Seku
sifaji notradi bangal golleji pudidi go octobre 2024 ngadata e do tugaade watimoji hakter laamu ngadaadi le hitande 2023 denno ala ndarda pelle de hinade windugol inde ngotobe hebe be tosude inde ngotobe yubbe be e windude inde ngotobe mbaltibe yure do woni yaade nokuji goddi dum fuf hunchenta hore hakunde go janvier tugari noga jetti fevrier 2025 tobbe chapande joy e jetti e chapande jetti serewol wotangul hoyfini ima daraje windugol inde latodo sababu kibinbe dubi hinade wote inde mun en nambinde tagal hultingol talkuru jibidingol ma recipice madun talki goddi uridi gulido lamude ngul do waltingol serewol wote na yambira dun yubbe inde ngotobe be totte gulirde age yela be do hinno mu ingol karto wote kanyo dun dartinde yubbe inde ngotobe be ngul do junugol fanda mudun yo dun dawrude no huncinta hore woteji dartidi labudi sambunoji hatogol dejere
to banka sito be kolliti wi dido golleji jokkiti teton non kanko no Drissa Guindo hollitiri wi laamido kabaru yewtar yubbo inde le o do nokko no mo hollitiri wi de wattu jono cagal ko be golluno lebbi tati ko be ngaram be jokkito kaseno dido golleji wori o landirkito e Adama Dele togo kejjada men gondo to banka sito kedden ko mo sifi do en do faccitango Janaba Diallo
actuellement les travaux que nous avons pu
Johnny Kay min badi golle de min kanno wadde fuddade go o lewru octobre ha yaade chapantati e go o lewru décembre 2024 min gondi ko yimbe jeddido worbe jeegomo e debbo goto yimbe chapannay e jeedidi inde mun en momtama e mun chapantati e go o worbe e sapo jeegom rewbe yimbe temedero chapanjenay e tati be dubi mun en jetti wote windama min pammini jamanu o wiide nyaloma dokkanodo o dirtinama goto fof ne wawi arde windure inde mun hay yimbe be inde mun momtano dum ma hayfin golle yimbe kilnibe revision liste electorale
et les travaux de la commission de la révision de la liste électorale
ido kabaru jufan ba hebe do page facebook kanya fayoto compte xidio tamani dende nutr DCCC wakande be jippino le lumoji bamako dinde be kollitido kudde kewdo hon datteji muden timmi won dibe nangile do nokkule non be kollitir wi wakati ja tawa yimbe wobbe anton dum woni yoga e jagutobe so datte kudde de timmi kambe jaati mbayltita so be junna datto yaad nokku goddo yimbe wombe do bamako do kay kolliti metti muden sanne bi hiddu ciusa hon de do kudde worri fa kebe famtar kedde ne sita sidibe
di guikaji anam mate sanne sabe jemar ko heemu dum watta dum hakkile yimbe jogabe me korle mudle genni bam ko holliti kan ana soda di kulleji kewdi nyaametedi gaabe anda yalla sarti majji hibbi ma hibba
e wata dati ngai di jati so won ko mi kasindina e mudum min jaham boutique tam min choda dum faisar din ko choda min ko mi hore mi e wata ko windi do hem hakkune marchandise ngaji andi wom di dati ngaji windi e mudum won goddi di fe huna windake mudum minen be jangay be kam mi bawa andude dum
tigo don lebi golidra ko nodete agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ANSSA holliti kay mettama sanne ciagan ne mati di kabaruji lewi kango docteur Jara Djoumé Cissé goto hewtuna hala li ne gollidrade o holliti wi dabiri jogaj an han fede yalla jema heba fama watti fusot ikkuleji nyamtedi sarte modon hibbi ma sarte modon hibba
souvent on arrive à voir
saatu miden jia butilaji di datingaji mudum tosa misalu butel mayonnaise so abami dum no jida couleur o fuddi waytade fu anda dat mudum ko timmi a hana fe sodde dum butengel so hewi faaja bi tidu ana holi tawide sarti ndokkaado fa o nyaame o jabbike
micitinde fa hannen wikkulleji kewdi nyaameteedi e sarti muɗum hiɓɓi ana nange to service control de la DGCC hono misali kulleji tawtelɗi botiŋaji fottade kosanji bosoŋaji nandal muɗum
wattu joni en jara nokku noddirteɗo kiita jehen meme yen ton kono ayri bangal fina tawa micciteɗi wiide galleji mawɗi ɗum woni ŋeeɓeɓeɓe noddirta jelliɓe ley ɓaleri leydi ndi jambirteɓe kuyaati hen fa yetto e jabate sumano kañi e dante an kewile ɗeɗo nokkule sanne fa hande no hullitan wiyede le oɗo nokku ɓe gondi e jangguinde toon sukaɓe mabɓe hayeteɓe no kabaru ŋeña ko wori homo furdu ko jangguinte woɓɓe jangguine haala woɓɓe antoon jangguine jambojo woɓɓe antoon ndu jangguine ko nayri bangal moƴƴinde dewle e ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
le leydi amen ndi ñeyɓe ko heewe mu'en fuu le région Kita to jeeya jokolɓe ñeyɓe kañum en ka holiti wiide ana yiɗi wadde ko wawi le majjum yalla oɗo fina tawa ka ana heddo fa ɓe mbawa wadde ɗum hewɓe mabɓe kañum en ka ana nayoro bangal golleji kewɗi jowiɗe oɗo fina tawa nom ɗum wordi e juuɗe kanko Djeli Moussa Soumanou
meɗe darani dewle keɓal ne hen kono golleji ɗi ne cerdi won piyoɓe buubaji won daraniɓe dewle won kaloɓe won jimmoɓe tawi rewɓe ne
mbaɗa
andal laawi ɗi heɓirte fa yetto andinoɓe ɗum ana heewi ay ko metti kanko Drissa Diabaté goto e legal le ñeyɓe gonɓe Kita to ni woni ɓe gala fuu nokku fina tawa mbawɗo latade sababu e juuɗe mabɓe ɓe jangguina jokolɓe ɓe golle latade ñeeño
Kita ala centre de formation ko tiɗalla mawka sien ɓami segu ine jogui centre tetiguiba dante kono ine tiiɗi renninde sukaɓe hayaɓe beele ma jangguindeɓe enen kani hebde centre e inde Bako Dagno walla Clémenceau Diabaté Kita ne jogui jareɓe mawɓe kono joni yimɓe ganda kono goto foof ne andi Kita ko wuuro pinatawa kewɗo sembe
de ressource culturel
ñeyɓe kañum en woni beemal ande rune afrique darde mabɓe ana mawni sanni ele neɗɗako ɓuuri fuu ele fina tawa e hoore ɗum saabi so ɓeɗo ñeyɓe gomɓe le laamu Kita ana anni wadde ko wawi fuu fa jangguina jokkonɓe yella kañum en ndu ana heɓa darade darde ɗo ɓe dari ɗo
se iwri Kita e jaran fa nokku noddirteɗo direyɓe kollitiwide immadaraji balɗe sappo e jeegon sakkade torraji gatteɗo fewde rewɓe kañe ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo immadaraji timmi toon ɓe gaɗi toon majere mabɓe ɗu le go o lewru janvier hitande 2025 wattu joni fa pammina jaleño gonɗi toon ɗino ɗiɗo kabaruji worri se iwri dire e gardan fa ɗo gawoɗoɓe kollitiwide batu waɗi toon alal bar ƴaɓɓinonde ko nayri bangal tiɗɗallaji ɗo woni vignette ji le oɗo nokku wakkati fo ɓe mbi vignette ji goɗɗi anta tawan le commune ngaji goɗɗi iwrata san tawe e juuɗe dorbotoɓe janɗe wonɓe ley wonɓe ley ngallure gawo nde wattu yogaji ɗum waɗa tiɗallaji mawɗi hakkunde joi e moto ngaji kañe e police ngaɓe wonɓe ley oɗo nokku ɗum waɗi so fedde noddirta Comore ko wonde toon nde waɗi oɗo batu
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
ko nayri bangal ɗum won ko noddirteɗo dossier ko wattu joni e garan memde honno yimɓele ɓe galda siɓamidiroɓe micciteɗen wiide ɗum anda e leydi meɗen ndi ile awwallun kako sakkiti ko eɗum yahata iɗum heeɓa sembe le majjum ɓe mbi hono sukaɓe keɓeteɓe ley ɗeɗo dewle wakkatiji tawa caɗele mawɗe dow keɓata ley hen fa keɓen famtare gaare keɗe ko min e Djenaba Diallo mum pewni on dow hen
min komi bojojo nenam ko bellajo mi heeɓi jennoji kewɗe suka heeɓi caɗele ɓe mbiyata ko ka wona jali ñama bate ɗum mbaɗɗani won mbiyoɓe ni a wona ɓibbamma min komi dogono nenam ko pullo ko fawi e banggal dewgal so wonko jiɗɗa wadde ɓe mbiyata ko kaari ko ɗum ɗo mi yiɗi resde suka debbo dogono goɗɗo kono ɓe mbi min wona dogono tigui tigui ɗum watta
ɓeɗo worɓele ɓe nanɗo ana cifo wattu joni o goto e mabɓe ceɗɗo kañe burdame ndimata ɗum goɗɗo do pullo kañe kaaɗo ndimata ɗum e kollitiɗe wakkati fuu ɓe jennete le nokkule ɗoɓe gooni ɗo giɗa dial andanɗo kabaru neɗɗako o haali kabaru ko siŋaji ɗi galda ɓamidirta ko
suko debbo resama e jalña ko wona ko makko so ɓen ɓuuri hewde sukaɓe makko ne mbawi wasde jatede nder galle fulɓe mbi inna puccu baba dakiru hoko latoto en kana reste ɓen
suka assitan Diallo ana jooɗi an defa haali tiɗalla ko jogui
naati e fina tawa men sanne to sukaɓam jeeyi foof ɓe jeeyiran ɗum ɗum ne tampini sukaɓamen
yiɗa dial andan do kabaru neda ko wadi gonginali fewde e yimbe albamindirobe tawe galda sibe e
la ilahi
sa ajini suka be kebabe e den dewle won gaccobe jalinye mun en e galleji mun en bayri be jata
andan be kabaru tarikiji kanya fa yotto fina tawa kollitiri ko nayri bangal no dewle den gori il arande no jamarden hani wurude non fodi Musa Sidibe
der leydi malindi fof hono fof mo fina tawa mun no wori hono fof ne yalta e goddo on finatawaji min tan yo wido hen anduden e finatawaji men neddo ne wawi yaade ndarto ya debbo mo wana simun mo walda iyam mun
bamindirobe galda si ko sakiti ko fan yahatan hewa leledi medin di non takiti tobbe kolitiri nimse mudum en bimbiyan do ngarten haddude bete hande do kabaruji di do kabaruji fan ba hebe do beme am ande to onon kajabno do sijo tamani min biya on numero andi do won chapande jeede jeegom chapande jeena e jetti chapande joy e jeegom chapande joy e jeegom di do kabaruji fan ba hebe do numero am mum ne der service kuna foni 37321 kawaji sinator do feso bu no gayka e credit telephone modo fan je fe no konande do no do e sel yewtere meden de an wodi wassalam bien wattu juno bubballan wonti e matede sanne le gallure bamako de fedde metiondé do holliti wido wattu juno o do bubballo jukkitito le gallure de kanyé le kedde leedi meden di sukabe kanyé nayébe kanyé fu buri tampude wattu juno non hon andabe kabar cellal kolitiri wido bi be do yimbe lan kan haybede sanne wattu juno no fu sukabe bay haybrede hon bubballo o wordino fa kebe famtade ngare kede ko momodo sama seku fewni en do hen
jangul matete e wi malimitu donno sukabe bonko do le kedalindi mimi hala sarab mabbe haybata be bongal mudu
neba abe jikala min
inde amen ana wulla jan mi sulmoton mi loto mi hebe yaccu l'école so nukku jengi mi lelton mi suddo gude teddude to menen gab bangas jang ana satti joni sanne babba na sudde ga kaduleji teddude mi de borno sabe jangongo mi min de jogi kaduleji teddude ko natto sabe mi rento e jangongo fotar kufnere kan e pade nanal mudun watti fuso jang wadi bete so mi tigen mo wujoton bulanga so heba ya tulle kol
bulanga e saaji tiddudi e ko nade mudun woni dabareji dina toto sarabe gonbe yelimane e tombutu le saha leedi ndi
niddu kujara sokma da fe
so arfandu ko weti mi lotan koyde sukab dan kay juudi mebbe ceggar mu mi wujabe bulanga so de heba be yaha tulle kol so warti warti nyolman mi wulna jammi lotabe so arfandu ko jengi tan mi yamana be lelo be suddo tuddu maaji teddude to menega tumutu jam ana satti sanne watti fusum loti sukab amembe so ni wala ni me wujabe bulanga e nanal mudun so heba be yaha l'école
da fulay
kanon dogotorem be kay kulti wide yu notrugo bulanga watena hakilo sanne budu fufu bangal tolla o kadana mamadou koulibaly o dogotorato sesref bankas ko tewtata sarabe yu notrugo neba meji
surtout éviter
en han wattu hakile e wattu de bulanga e kine meden watti joni sabi so tollani immigen ana wa natata sabe kewtine be sukabe nyabilaaji yogaaji sabi tollani ana jogi microbe ko heewi ko wa sabi bina nyabilaaji istiwa mun andaka sukalu pamarongo hana wujede bulanga sabi yoga me atan wuddum en tadje sanne yoga sarabe dum sarfa wuddu suka pamotaji be watta hen bulanga watti dabbuni joni dum an wa sabe binde leedi nata on nuku ko hefnda jom nyaw sabi tetanos ko heewi an wa hebede sabi hendunu ko natto sabe hewtne jom tidal laaji
dans le contexte malien
docteur oda ndar sarabe dun no watande hakilo yittugol sukabe gol wala nafa kedda nafa hande mamadou koulibaly
pour les enfants
sukabe mawbe sedambe so lotama an han bornade kaduleji teddudi so hebabe yalta sa watti joni cholan ana satti bubandu ana satti samne be wa hebde nyablaaji kewudi ko hebtabe tedalaji ko nayri bangal popal en nanal mudum so arfabe lotike be haani nadele ciudi to wulare wodi be haana yaltude fe so nabbe yamirabe yaade nelan ma yaade jange tulli kol
ali ali kol
bangal sukabe cawbe nyob buuce kay ko docteur mbe ndartata sarabe yo notorade masngaji